bado ngori na speed na tema na go hard kama covid nikonule ndugu bado naweza pea pongi mko still I'm songi bado mute I'm bongi mko still I'm songi ngori 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 unani diss now toshi kwa streets konke bunde koke I express feelings zangu fine ka emoji thanks for the nature thank you for the moshi bado kuna gradually nichuja bila notice kikutini achema nguai only on my dead bodo anani dress jumindo silipagizo madeni miendo le msupa naitaga mapedi baby kazi ni kazi boroshi kezo maganji mboka muhimu shugli na ganji kanambo dede kanambo noma kanambo dede kanambo noma kazi ni kazi boroshi kezo maganji mboka muhimu shugli na ganji kanambo dede kanambo noma kanambo dede kanambo noma miendo le madhano mbaga madegi daily dream ni bigi na safari ni ambali missing me is the waste of your time don't come easy jumwendo ni wakasi lines cheesy cheesy bunde na marisasi ashtray chini njako na mali safi kazi ni kazi borushi kizo magandi mini mami victim wa pandemic very nice lakini na pande mbili moja fine ingine kuna majini na kuzichuja lazima set kisensi mina respect kasa boss joe with an honor support chance lakini bwana tukona sinaka kitu lakini mini mnoma ndawaroga ndawashika kama homa nisha tafiri jizo ndo vitu naona kazi ni kazi boroshi kezo maganji mboka muhimu shugli na ganji kanambo dede kanambo noma kanambo dede kanambo noma kazi ni kazi boroshi kezo maganji mboka muhimu shugli na ganji kanambo dede kanambo noma kanambo dede kanambo noma kazi ni kazi boroshi kezo maganji mboka muhimu shugli na ganji kanambo dede kanambo noma kanambo dede kanambo noma kazi boroshi kezo maganji mboka muhimu shugli na ganji kanambo dede kanambo noma kanambo dede, kanambo noma.